mu bakabaka bwa Buganda ewasa abasajja muwenda mute. Eyo gy'osanga abantu ab'empisa ennungi abaaniriza kabere muyise. Ky'ovaolaba buli ggwanga tubeera nalyo, tukola nabo, tubonga nabo. Ebituzanyuza tuzinira wamu, so nga n'ebitunyiga nabyo tukalira wamu. Kabaka waffe ke kabonero akalaga nti Katonda ne Buganda omwoyo gumu bwe gulimira. Kabaka wange muwenda mute biyali eyo emengo, temunenya kuyimba kanyimbe ate obo mwana wa Mutesa alamula. Banange nyimbira kabaka wange muwenda mute biyali eyo emengo, temunenya kuyimba kanyimbe ate obo mwana wa Mutesa alamula. Woi nayimba tanze nenemo kutenda kabaka wa Buganda amagero. Lwasimye nabonekako gye tuline tusanyuka fena kuva ku muto paka ku mukadde. N'oluzi tumutima mu bifaananyi ne ku mamotoka tamulina taba ku mulembe. Ono ne tusagambiza kuba ng'omwana wa Mutesa luwangula atudde alamula. Woi omusayi gwalina gwe gwasse kabaka Mutesa eyasookera ddala. Oli eyawandiika ebbaluwa eyayita abazungu okuleeta buli kimu kye tulabako. Era ebbaluwa eyo eya Mutesa omubereebere jajuna Buganda ne Uganda yonna. Kati ffe abazukulu baabo ababisoka mu bwe teyagala tegubeera musango. Era kyetuva tufuba okulaba nti ekitiibwa kya Buganda kisigalawo emyaka bukadde. Kati buli mwana wa Buganda eyo gy'otambulira manya nti okikirira Buganda yatu. Bajajafe bali abatusokawo ayakananga nyensi yabwe kati nange. Era kabaka wange era kabaka wange wenda mute biyali eyo emengo, temunenya kuyimba kanyimbe ate obo mwana wa Mutesa alamula. Banange nyimbira kabaka wange wenda mute biyali eyo emengo, temunenya kuyimba kanyimbe ate obo mwana wa Mutesa alamula. Era kabaka wange wenda mute biyali eyo emengo, temunenya kuyimba kanyimbe ate obo mwana wa Mutesa alamula. Banange nyimbira kabaka wange wenda mute biyali eyo emengo, temunenya kuyimba kanyimbe ate obo mwana wa Mutesa alamula. Uganda mulayira kabaka wange wenda mute biyali eyo emengo, yali kabaka mwana wa Mutesa alamula.